bandiraɓe sukaɓe jokkoɓe weltiɓe on keeɓi famdu yo heƴo ngo studio tamani herteni on gono Ousmane Nialbou non ɗo min e Oumar Waygal gondi ɗo Baru hono goruɗa
miɗo selli basu fo waɗa ñali buuli
en jettoji Allah e kabaruji ɗi heeɗi woni toon hannde
o hollitindiwide hannde aɗa jalbaɗode na hono wordi ha simiso aɗa ɓorna fa gasi hoore nde tan wondi e ɗelkude ɗe sembe kabaruji aɗi anni hollitindiwi ɗum woni ñalawma keƴanaɗo yimɓele jiɗdirɓe koɓe nondirta Saint Valentin ɗum yembinama ñalawma keƴanaɗo kabaru radio ji ɗum ni sappo e tati lewru février hitande 2020 yewtere meɗen nde noddirte minimag nde wara yo waddo tiɗallaji so ɓami fa suka fuɗɗi hayade tiɗallaji ɗi heɓata hakkude muɗum kañe sara muɗum sabi de ko heewi sukaɓe fa tawa nanta haalaji garanti minirede yewtere meɗen birki sembe calɗi
Baru keñe wonno ñalawma keƴanaɗo ko mbiyata Saint Valentin wonko dokkuɗa lobbo meɗen wonno
aywa hollitinde wiide yominen yomin ɓaleɓe fa hannde miɗen keddiri hono fina tawa worino ɗiɗo fettuji min joppini ɗum tubakuɓe ɗe
bisimilla min ɗum bañare nomi anda ɗum
a anda ɗum sannena
nomi anda ɗum aya ka ko wona hono ma yimɓe hewɓe yogaɓe ana dokka kadoŋaji yimɓe ɓe jiɗɗi yonki mumɓen noon ɓe jiɗi ɓe ne wawi latade leldirɓe ne wawi latade saraɓe hono abbiwo inniwo ɗum fo ana dokka kadoŋa
aywa Ousmane Niali Buuli en mbiyam ɓe tan bon fete ɗo ɓe mbawi tawde le mali fo e manggal muɗum
aya jinguka hono muɗum walla Baru e alkamisare sappo e tati lewru février hitande 2020 nde wonno ñalom adnaru keƴanaɗo radio
noon jaate a wofo e fe Niali Buuli hollitindiɗo sisili cuɓaɗo hitande hikka nde yalla hono kabaruji ɗi fo kani hokkirede le dokkiɗirde kabaruji ɗiɗo ƴeewe yalla hono jamare nde fo hani fotinire toon ɗon sisili cuɓaɗo hitande hikka nde wattu joni tam ko radio ji ɗi dokkata kabaruji ɗi ko jamare nde ne welti dow hen sannena kanko noddirtede Aissata Diarawo yilti ni micro ji mabɓe keɗe ɗen ko heɓini hen dow hen
ɓe miloji an luggere mawde woni hakkunde sukaɓe e radio ngaji kolleji le kabaru jandeji amen ɗi yaɗata e faamu sukaɓe leydi sukaɓe hillaka radio ngaji ɗi jimi tan woni koɓe killa ɓe miloji an won kulleji fa hew gonɗi to ɗi radio ngaji yinnata ngam min keɗatakoɗi so wona ɗum won radio ngaji jaltinoji kulleji nafoji
Baru sen jari gawo sukaɓe ɓiɓɓe rewɓe temedere e capanɗe tatton no teleke jande dokkama diplôme ngaji mumɓen dow kabaru e dogotoro yaako
nde ɗo jande jowirde dow kabaru cellal Ousmane Niali Buuli wattu jonoɓe paboto ko nayiri banggal cellal rewɓe le laamu gawo kane le leydi mali ndi fo e manggal muɗum
sini en gartiɗo bamako ɗo projet kesso kumaniɗo daranade fabade sukaɓe fuɗɗi golle le yontere nde
ko woni fana oɗo projet fa pammina sukaɓe ko latto haqqeji muɗum kañum ko woni darde muɗum yalla jaam e deƴeran ñiɓa le leydi mali ndi landiniɓe oɗo projet yo fedde nde noddirta carde mali dow tugorgal JCI fa yettoyo minisma keɗemo kanko noddirte Saban Ibrahim Touro yo kanko woni juɓɓinowo golleji oɗo projet komo sifi dow hen
kolleji ɗi sukaɓe ƴiwoɓe nokkuji sappo e ɗiɗi leydi fewtina Kidal Tesalit Gao Menaka Tomboktou Tawdeni Mopti Douanza Bajangara Djene Segu Warde district Bamako so on taykike ko heewi e golleji amen ɗi fuu nokkuje ɗo tiɗalla woni fewti hakkillaji sukaɓe ana wawi wayteɗo no yaafiri le miloji amen ɓeɓe kandi e jande mbawɗe yoppudeɓe no laawol hunchande hoore tiɗallaji gonɗi dowɗi miɗe anni gollididde sukaɓe gonɓe le ɗi nokkuje yalla ɓeɓe keeɓa hunchande hoore golleji mbawɗi waddude ndenagu nde talkuru ndu ko yettoto temere joyyi fa temere jeegom sukaɓe ɓe jiɗi hedde musaka golle o ana wawi yotade ko ɓuuri million ngaji mali hemere e million ngaji deɓe sappo min jokkinan golleji ɗi ɓande capantati lewru octobre 2019 fa yotade capantati lewru juin 2020
e jaran yewtere meɗen minimago yontere nde Baru yewtere meɗen minimago yontere nde ana fawi dow tiɗallaji ɗi sukaɓe hayotoɓe keɓata wattude mawnata nden
noon jatti wori Ousmane Niali Buuli ko heewi ɓeɗo sukaɓe rewɓe fa tawan so ɓami fa pammine jaɓata hettinade fe worɓele ɓeydu noon gori so ɓami fa puɗɗi hayade
e Baru noon jaati wori o wattu suko nde hayoto nden tiɗallaji mawɗo heɓata fa ɓeydure ɗen famo anni ko lem Moussa Diallo heɓini e dow faccita ko Mamadou Samba Sekou e Ali Cissé
ko ɓuuri hewde hakkude cukaku e wattu balki yaku won taguji ɗi yimɓele tawrete ɓuuri jeddude saraɓe mum en e wi sosiologuen ɓe sababuji muɗum na keewi teɗɗana Mouhamed Sangare o sociologue
saraɓe ana holtini sukaɓe fa ƴaɓɓiti le emiloji mabɓe ɓeɓe dagana wadde kulleji ɗi fuu so wonko narɗa fa kaɗaɓe wadde fuu ɓe jaaha kanne inniraɓe ɗum jaati bonniɓe
e dow taƴorol oɗo kabar o woni ko fedde sukaɓe lollirde ARJDS mo sugoninko na waɗi imadra banggal muɗum ende faabo ɓeɗo sukaɓe yettude ɗiɗo tellaji ɗi keɗɗana Oumar Doumbia arɗo fedde ARJDS
komin tewtuta woni hadde sukaɓe ɓande kulleji mbawɗi ittudeɓe ɗo hakkillaji mabɓe wallude sukaɓe hedde ngurdan lobba bangal chamal
bakari jakiti ebe o wondibe nawtorto ngodo hejo feddende teddanamo
depuis la association au juina min jetta alla ko hissi binme ko hewne golleji di fu bangal chamal chaldi feewtino jidali mawde fu an hayba
won sarabe kultibe jati suglambe bangal odo kabaro denno ebe mila wide yewtide e sukaɓe na hanni jati so e mijo yimbe fedde AR JDS jewtere sembe chaldi yo hunde burde fu moktude suka
sama seku e sise on jarama e baro cakide yontere gonden hedum woni ton e hono yewtireji
hollitindi wir suyama Saint Valentin tan kambe jambinobe le hen be ngatta imadraji dum nokku noddirte do kambe ma Ousmane Niali Bouli kanko noddirte dum buye koyte der kebbe ngaran tawede ton
nogay go o lewru fevrier ndu kanko noddirte do Youssou Ndourou jimo mawdo andado sanne mo leydi Senegal mo domado bamako do nokku noddirte stade Modibo Keita wadde concert mawdo kanko e artisien wobe yimo bo hebe kawra hen
dum woni festival ko noddir yimbe le bamindirbe dum wonde wadde nokku noddirte do 51 yambereji kewdan gonde wadde le odo nokku
aya donc o golle lobbo non
Ousmane Niali Bouli yo dum weli sanne
non jati jonka e jaran e yewtere meden haro chalinde baru yewtere haro chalinde e championnat national ligue e nyaloma sappo e jattobe 18e journée fi cakide yonter jabbinede jabuji sedo dan dukuda e
jababuji gondi ton di anni Ousmane Niali Bouli dum woni yelena fihi ES Bouguni D1 Assomme du fihi Sobana AC D0 nyana du fihi AS Performance 4D wolitindi wide Mama Hira Kanye Avenir Club du ngadi 1-1 Black Star Kanye 11 créateur du non wadiri Joliba AC fihi Sonide Gawo 3-0
nyaloma sappo e jenaabo 19e journée hebe kan fidude
ay wolitindi wide nyanade kulikoro waran hawritinde e Soni AC de Gawo AS Bakari Jandu waran hawrite e Performance fa handen Bouguni du waran silmina dum woni ES Kita wolitindi wide ASB du waran hawrite AS Police
baru ASB ton segu hokama kake hono ko be biata ko be nawtorata fa be kabe pie ballon
non wori kanko no dutet sak jabate goto pianode le ngal do gubalo holiti wattu jono dum beeda ande mabbe kedden ko mo sifi do hen
min kebani sukaɓe paɗeji ɗi aɗa ɗum yottoto deɓe sappo ballon ŋaji sappo fa yettade gangaji e mayoŋaji soɓe keewi ɗi mayoŋaji e ɗi paɗeji ɓe beltoto sanne arande min galano bureau nga hande min gon bureau min gon hoorejo muɗum golleji ɗi ana yara no moƴƴiri
baru club Angleterre nodditeɗo Manchester City hollitama wiyede duuɓi ɗiɗi garoji ɗi fiyata ballon hakkunde leyɗe tubakoɓe ɗe ɗon e club Europe ŋaji ɗi jukkama du millioji capanɗe tati euro wonko andininɗa hen
noon woni Ousmane Niali Bouli micciteɗen wiide le fiugol ballon wattu joni o ko heeƴa ton ko hollitinde wiide ɗum won club ŋaji guɓe gonɗe toon ɗe kana ƴaɓɓinde ɗal musaɗɗaji muɗen dow keɓe muɗen ɗum waɗi soɓe jukka ɗeɗo jukkoje ɗum waɗi aljumar ƴaɓɓinonde sawru saria ndu fiɓe toon
e club anglais holliti wiide kañdu wullitoto no suudu saria huminindu e hono sariaji kabaru ballon ndu ɓe noddirta tribunal arbitral du sport
holitinde wiide sakiraɓe ɗo garten kaddude e kabaruji meɗen ɗimin jooti on ɗo mbawɗon tawede le mali fo e maggal muɗum sukaɓe fat jeefe e nokko nandirɗo no yewtere meɗen nde noddirten tous o guerende nde waran ɗum yowo dow Saint Valentin